السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبتلبا أبتولدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
ما سلوم سمغفتي ogo bibuzo twagamba mulimu ebyokuyiga bingi mu kubuuzo ninkola yambaka nga yajjanga n'abuuza n'ayanukula ayinajja oluusi ne bamubuuza n'ayanukula nekubeera nga musomo mulamba daawa namba gyakoze ng'ayita mu bibuuzo okumubuuza naye okubuuza katugende mu maaso nomusomo
Shekhe naku singa waliwo embeera eriwo ya family planning naye ffe abasiraamu muganda waffe abuuza nti tuteekeddwa gikola tutya mu nkola entuufu obusiraamu gye butukkiriza
naam bisimillah wassalatu wassalaamu ala rasulillah
sallallahu alaihi wasallam
ekibuuzo ekyo twakyanukulako omulundi ogwayita nga tulaga family planning kigambo family planning kutegekera famire yo omuntu okuteekateeka famire newankubadde nga bo abazungu n'abantu abalala bakiteeka mu mawanga ga Afirika nga kitegeezaamu kutta na kuzaala baana bwe bamugamba baana asobola ate nga buli omu Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa eddaala lirye allahu faddala ba'dukum ala ba'din fi rizqi allah asitula abantu abamu ku bannaabwe mu byenfuna ffenna teyatuteeka ku levo emu kati ate bo we bakireeta bakireetera ku levo emu obusiraamu kye butakkiriziganya nakyo ekigambo family planning kuteekateeka amaka kuteekateeka family gy'ogenda okuwangaala nayo fe obusiraamu buba bujyogerako tebujyogererako kukendeeza kuzaala wabula bwogera enteekateeka ya family nga bugijja ku mukyala gwe tugenda okuwasa oyinza okuwasa oba oyinza okuzaala abaana babiri naye nga abaana b'ozadde akalungi mu bo temuli naye buli azadde abaana babiri eyo teba famire kubanga abaana bwe betuzadde omugaso gwabwe gy'oli kitaabwe ne society teguliiwo abaana tubazaala balya bisiyaga ng'omwana bw'afaana omwana omuzadde tafuddeeyo ne bw'onoosomesa omala biseera akategeera takalina kamba kitegeeza nti tozimbye famire gy'oyagala kuwangaalira kyekyova obusiraamu bujja nga butunuulira family planning nga bugijjira ddala ku kunoonya omukyala oyo gwe tugenda okugyamu abaana be tugenda okuwangaala nabo afaanana atya abantu be bafaanana batya asaana okuzaalwamu abaana banaaba ba mugaso banadde wa bababeera ku ludda lwa taata ba mugaso banadda ku ludda lwa maama basigala balungi banaagendako ewa kkojja basigala balungi banaagenda wa maama waabwe omuto basigala balungi banaagenda wa jjajja bwazaala nnyaabwe basigala balungi ekyo bayita family plan tikubanga ne bw'onoozaala abaana babiri ne bw'onoozaala omwana omu naye nga tayina mugaso baganda baffe bangi obalabye abasumi bannamakerere nga bali ku makubo beetunda bakola ebitasaana ninga gwobala nti kubanga kitaawe yasobola omusomesa naye tayina mugaso kubanga bwetwamugjamu mukyala gwe twamugjamu siye mukyala asaana okuzaalwamu abaana kakye tubatunuulira omwana ono avudde wa fe obusiraamu gye bwajja omwana omukyala gwe tugenda oba gye bwajja family planning katetu nuulira mchala chiwe tugenda kujo mwana manyo mchala mchala chiwe tugenda kuzala mwana makaa chige tujamu
mchala
sase gana baba lungi gaine mpise zobu tonde gasa anu kuwa sibu amu eyo usiramu jebuja family plan usiramu nebutu nuulira mwana eba mzala okuzaara kwafana na atya bwate gikale omwana emyaka egisokerwako okuvale bamuzaara okutusalaweze emyaka etaano kyambu ine enteekateeka yabo ku mwana oyo nioba n'enteekateeka okuva ku myaka etaano okutuuka ku myaka musanvu buine enteekateeka yabo n'enjigiriza yabo ebigambo byoteekwa okwogera n'omwana oyo ateekwa kubeera wa nioba ku myaka egyo okutuuka ku myaka ekkumi n'etaano buine enteekateeka yaabo olwo teekateeka famire gyogenda okuba nayo buyina okuva ku myaka kumi n'etaano oba kumi na munaana okutuuka ku gye bayita sinno morahaka emyaka abiri abiri mu etaano omwana tuteekwa kuba naye tutya tuteekwa mumuyisa tutya asobole okujja mu maaso gye tumusindika ng'ayina enteekwateekwa ennungi kyongere kikubiriza nti obusiraamu bukubiriza kuteekateeka mwana tebukubiriza nnyo kuteekerateekera mwana wabula bukubiriza okuteekateeka omwana omwana oyo liyakuuna salihan abeere ng'ajja kuba mutuufu listikhilaafi al ard okusikira ensi eno tibutunaamulekamu asaana okubeera mu nsi so si mmulekera nsi nga mugagga naye nga mu nsi buli omu amuvumagana bugagga bwomulekedde kitaawe okufa emyaka esatu ena gyowaayo nga bugize eki buweddewo naye omwana bayinza omumuteekateeka nga mwavu kitaabwe mwavu maama waabwe mwavu bafuna kusente kakulya naye nga omwana enteekateeka gye bumuzimbye asobola okusigala mu nsi n'abeerawo neyeeteekateeka neyeetegekera n'ayamba n'abalala olw'okubanga twamutegeka kuva mabega gyetuva family planning yeyo obusiraamu gye butuwa allah gyatugamba nti omukyalo omuzadde yorudicna auladahunna haulaini kamilaini mukyalo omuzadde ayonse omwana we emyaka ebiri emijjuvu liman arada an yutima arada'a eri oyo ayagadde okujjuza okuyonsa kitegeeza teri omwana gwoyinza okuzaala n'agaana okuyonka niyijja ku mabeere yekka tijja mukaka gakola ki family planning eraga omukyalo nti wabeera olubuto tulabirira omukyalo ono afuna ekyokulya afuna ekyokunywa asobole okufuna omusaayi omwana kwanaalya nga gwa butonde gwa muntu kati omusaayi ogwo ogw'omuntu omwana gwajjako gwe tutunuulire nnyo agenda kubeera na musaayi ki kubanga omukyala yasinga omusaayi omunene ku mwana gwe tuzaala walbaladu tayibu ettaka bwe liba ddungi yakhuruju nabaatuhu biidhini rabbihi lifulumya ekibala kyalyo nga kirungi kigimuola okukkiriza kwa allah walladhi khabtha ettaka bwe libeera nga bbi la yakhuruju illa nakida telifulumya kimera wabula ekimera kibeera nga kiyongomivu omukyalo omulungi omuteeketeeke ayina empisa eyafuna omusaayi gw'obutonde eyafuna okulabirirwa eyafuna okugunjulwa eyafuna okuteekateekwa ajja kuzaala omwana ng'amwagala afaanane bwali omwana ajja kugoberera omusaayi gugoberera omwana bwe tunaamujja omukyala gwe tulonze nga mubi nga tegamba mubi mulangi wabula nga teyateekateekwa teyabuulirirwa teyalagwa bigambo byateekwa kwogera omukyala gwe tumujje mukyamu omwana oyo omusaayi ogwo gujja kugoberera kyobusamu kyebuyita family planning si kyakutta kyeva bukubiriza omusajja akole nnyo alabirire mukyala we kyeva bukubiriza omusajja akole nnyo alirise mukyala we fenna tetujja kuba na bukadde bitaano kyokulabirira omwana oteekwa okuba olina biliyoni ya ssente la wabula buli omu levo allah mwamutegekedde mwaliisiza omwana we munamusomeseza mu ssomero erijja mu nteekateeka ye rahimallahu mura'a alima qadara nafsihi allah saasira omuntu amanya levo mwakoma teri kyononyesa saati olwaleero ng'omuzadde atalina sente bulungi okukwata omwana atuuse kwewola agenza asabiriza agenza asaba obuyambi mu organizations ezenja mu bitongole byenjawulo bamuweerererere omwana we agenda muteka musomerere ebbeeyi mulimu kafaaku naye w'amazaani w'obwononefu bw'otusobola kubala omwana oyo ajja kukoppa embeera eyo kubanga oyagala abeere mu kisulo agenze okusoma n'abaana b'abaminisita ate nga gwe sente ezinabuteeka ku leve tegiraki kati gw'omuwadde akuyamba amuweerere ebyo byajja okusanga oluvannyuma ekibayita family planning kyomwana ono adda awaka otegedde bw'asomye otegedde akomyewo alazeewa otegedde akomyewo omuwadde akamera aliddeko otegedde akomyewo omuwadde kyebayita family planning so si kutta tegeregana so si kutta Anas bin Malik radiyallahu anhu nabbi yamusabira ani nsaba Allah akuwa abaana bangi naye n'abamuwa singa kwali kutta teyani musabidde muwa abaana bati abaana bangi nolwekyo tuteekateeka kyebaita family plan kwe kuteekerateekera amakaago abaana bo okusinziira ku levu kwe bali baminisita bonna tebaasomera buddo baminisita bangi bamepalamenti bangi tebaasomera buddo naye nga omusanga asomera kusumulie waabwe yateekateekwa kyova olaba nti tubeera ne baminisita nga tetulina kalungi mube baasoma naye tebaateekwateekwa esingi 12 zimusingira eggwanga lye bamemba ba paalamenti tebaateekwateekwa kubanga we bajja tubawalwa ssente ze balina tetuwa mwana muteeketeeke nti asobola okubeera mu bantu nolwekyo obusiraamu butegeeza nti family planning yabwateeka gye buli tyoteekwa okuteekerateekera omwana wo anaawangaala atya mu nsi muno bw'obanga akasente weekali kateekewo naye ng'omulaze bw'ateekwa okuwangaala nako kusambuga n'omwana omubbike ennyo omuteeke ennyo mu bugagga ayinza ojjako esenkya nga tokya oyinza ggwe okuvaawo nga baraka ezireeta sente allah ze yateeka mu kitaawo gwe sizo jja okufuna gemaali ajja girekawo eggwewo tegeregana kati omwana ono omugaso gwe tetulina kyetuva tumuteekateeka nti bwe tulekawo kyetuleseewo omwana ono asobola okukihandolinga tuteeketeeka omwana nga bwolabusemuga nti omwana bw'akulamu tumuyigiriza emirimu egy'emikono omulimu kitaawe gw'alina twala akola obwamakanika kuvaaka kwali abeeremu bwamakanika nga teyeekaanya tatunuulira diguri gy'alina kubanga alaba ebigweye byebiddugala omuteeseteese bw'anaamaliriza okusoma ajja kutegeera enkwata buli kintu amanyi waakikwata na buli kintu amanyi waagiraki so si kyebayita family planning ng'abasinga obuli tukitegeera nti kwe kutta abaana oba kwe kukendeeza abaana b'oteekeddwa okuzaala kubanga osanga n'omugumba atatadde mwana nga mwavu negyali atagiraki kati aba abonaabonera ki talina mwana aye n'osanga alina abaana omunaana nga bonna basoma n'okulya bali ekyemisana naki n'osanga alina abaana ababiri nga balemeddwa n'okulya ekyemisana n'ekyeggulo n'okusoma tebagiraki kitegeeza ate nga gwolaba akola nnyo enfuna eyo si yaffe obula allah ayina enteekateeka gy'asukkulumya tegeregana mu levu mu allah mwakutadde gyoba oteeka okutegeera omwana ono ŋenda mumukuumiramu ntya agimanye nti taata alina emitwalo etaano katuweeka ebiri asigaze esatu era n'omwana naba mumativu kubanga otuula n'omwana wo ngati mwana wange kino tebakikola mwana wange kale fiizi tujja sasula naye tujja kusasula bwe tuti mwana wange kyovana tebusira mugamba omuntu aterese ku mwana waakasente tumumanyiize amanye nti omuntu atereka n'aweza omuntu atereka n'aweza alimu kulowooleza kufuna byabali ng'alowooza nti buli omu yazaalwa ng'ateekwa kuba mugagga tekisoboka allah yagira ti walau basata allahu rizika لعباده لبغوا في الأرض singa Allah buli omu ya mugazirize ebyenfuna enseno yandi abantu bandi buze laki yunazzilu biqadari ma yasha buli omu amusize ekigero Allah kyala nti kwa mwobwe tegeregana n'obugagga obwo bulimu ebintu bingi olaba nga Allah kusimidde enfuna yo ntonotono yosobola abaana obakutegeera obagamba ne bawulira obagaana ne bawulira mutuula ne muteesa kyakasoke tugulule gundi engatto gwetujja kugula obuyo enteekateeka ya famire esobola okutuula n'amanya ekisaana nekitegiraki n'atalowooza kulaba gundi ng'alina engatto ey'ebbeeyi naye gyateeka okwambala a wamula omwana w'omuyita ne mutuulaamu omwana w'omuyita ne muteesa awo kibayita family planning so si nti kukwata miggo omwana omukuba emiggo egiri okumuta a kuyiga kuteesa naye kuyiga amanye ebigambo nti abantu awaka bateesa olusi mutugamba okusaawa okwebuuza ku baana baffe abange tuli eki genokulaba nga Muhammad yagamba tuli omuceere genokulaba jaali yagamba tuli erumonde genokulaba ate ng'omuto agamba nti aa tugenda kulya kawunga fena ne tukkiriza ne tuwa omuto kyagambye tumuzze olutekateeka famire nti tusobola okutuula awamu ne tuteesa n'abaana baffe ne tufuna kyetugenda okukola era solution nejja nga buli omu musiimu nolwekyo abantu balowooza nti baite family planning kwe kuzaala abaana ababiri si kwe kuzaala abaana ababiri kwe kuzaala omwana omu endeeta abazungu gye baleeta ekigambo family planning endeeta abazungu gye baleeta ekigambo spacing yabulabe nnyo obusiraamu tebujyagala nozaala omwana omwana gwozadde atuuka mu primary 5 bamuzaako omwana
muzaako buzaaso wakubiri
muzaako omwana amuddako asooka omaze okuteekawo olukonko n'okwawula abaana bo tebagenda kukwatagana ne buli boyagala otya ono ali mu bitabo byasoma ono talinategeera nti basoma basanga ebitabo byabiyuzizza obukyayi obwo buyinza okuviirako abaana abo ne bawalaggana kubanga tebalina eyo nkola ya kizungu ereka buli muntu ng'alina yeefaako yekka eyo si
nteekateekan'abaana bano wakati waabwe beenyoma
si nteekateeka y'abaana era abaana obasanga tebaagalana tebalina bumu
omwagambo naakyali mukyosolamu
sobola kunkola kino tegeregana agenda okutandika nasale asome ng'onatula primary 7 tebasobola kuba geraageranya wakati w'omwana ali mu nasale n'omwana owa primary 7 eyo si nteekateeka ya mwana oba awudde nnyo buli omu yeerowoozaako yekka agenda okuyingira primary 7 ng'onaamala senior 6 tutegeregana ono agenda okuyingira primary senior 4 ng'onaamala university ayina famire ye naye ayina abaana be bazadde kati okulowooza ku munne obuganda kuva dda ng'omwana essaati gy'ayambadde mutoowe ajambala ate n'ono mutoowe n'ajambala ate n'ono mutoowe n'agiraki kirina omukwano maama eyange essaati tekyantuuka tujuwe gundi maama akatete yakane tekakyantuuka tukawe gundi omwana alowooleza munne ekibayita okuteekateeka abaana si kutta spacing mbi ereka okubeera nga twawudde wakati w'abaana buli omu yeerowoozaako yekka bagenda okuleeta okulaba mutoowe nga wa wansi nnyo omukulu alina ebyokukola bingi takyalina muzannyo takyalina kusaaga takyalina kuteesa na munne we ono ali wansi mu primary 2 ng'oli wa senior 4 ba abantu kyebalowooza nti kwekukola ki endwadde nnyingi abasawo lwakuba batulemesa okutubuulira naye endwadde nnyingi abantu ze bafunye mu bwe kyebayita famire plani abaana abasinga obungi boolaba bano abalina obulabe abaana bazadde ekintu nti kiri awo bafunye abasinga obungi biva ku mpeke ezo bamaliriza ng'ate tufiiriddwa obulamu bw'omukulu abaana b'ozadde essanyu tolina bagongobadde balina ebintu endwadde ezibakosezza ku bwongo bwabwe bakoze emyaka 10
nayeaina z'abantu bakulu
kamba naye ngaebiseera ebisinga obungi biva kwaga amakerenda ge batuwa nalicho abantu tulowooze nnyo kucha bo abazungu kye bategeeza ko nti family planning kwe kuonoona society yaffe ya Afrika sasi nti batukulaakulanya la babuuza balina population yaabwe yenkanawa ku yaffe gye tulina nga tukyanya n'ebitundu nga nsikonjereere terimu muntu abeeramu omu ku bantu gwe sijja kwatuukiriza linnya omukyala we yamugamba nti abaana abaana tuzadde abaana bangi abaana tandigenze badokitaana tusobola okukola ki naye dokita yali musajja mulungi n'amugamba omukyala muyite ne batuula babiri notuula abantu bameka dokita omwami n'omukyala dokita n'akwata amakerenda n'agaba omukyala naga ntwale amakerenda ago ogateeka awantu awali amazizi awatonyatonya amazizi awatakala n'agatwala n'agateekawo naga nkuwadde ennaku ssatu gateekewo oluvannyuma okomewo agenda okuddayo nga watadde amakerenda wakalu muddo gwonna guba buse nanga ti ekyo okirabye ekyo kyogenda okuteeka mu lubuto lwo era namba nnene olwalo abakyala bangi balina kansa wa nnabaana babasaza enseke bakoze ebintu bingi naye nga tewali nsobi buzibu bwonna we buva wabula buva ku kibayita family planning abazungu bo gye batukakaatikako etali eyo yatutonda gyayagala tutambulireko nsonyiwa okuwanvuya ku nsonga eyo mpanvu abamu balowooza nti family planning kukubeera nga wegase n'omukyala n'atafuna mazzigo notuka mu kiseera ekyokuvamu amazzi ago omuti n'otogawa mukyala kibaita family planning ekyo nesahaba yakikolako n'abuuza omubaka namuga ti ya rasulallah nina omuzaana naye saagala mumuzaalamu nkola bwenti bwe mba negasse naye namuga nti siggwa otonda allah yagira ki yatonda ekyo mubaka n'akimugaana bwe tugenda okugenda mubazungu badoctors abazungu abategera eduniya ena allah yagibaggulirawo allah yagamba nti yaalamuuna dhahiran min alhayaati dduniya bategeera ensi agatyo amazzi ago okubeera nga tegadenzi ogateekwa kugenda gayinza n'okusuula omuntu eddalu gonoona obwongo bw'omuntu kati ojja obuwumbwa bw'ekintu obuteekeddwa okulaga obutadde obutateekeddwa kukola ki olesa obuzibu
sheikh wano wetubuuliza
n'olwekyo enkola efaanana bwekyo nayo si nnungi n'okubadde omubaka gamba nti twalinga tukola tejjako amazzi gatukataddeo wegateekwa okulaga nga n'obubaka bucyakka naye bwebuze nadigadi lwaki mukikola statement eyo nkulu lwaki mukikola tutegeregana nolwekyo tuleme kulowooza nti kyebayita family planning kwe kutta abaana oba kwe kuzaala abaana abaki abatono allah yagamba nti weyajal liman yasha aqima eryo gwatagenda kuwa mwana kati yalowooza eki wallahu
shekhe tubuuzamuko katono awo tikiseera kyo ekituufu omuntu kyateekeddwa okuzza ku mwana
kiseera kyo ekituufu kyateekeddwa okuzza ku mwana we kizibu nnyo okukugerekera tikiseera gundi kyateekeddwa kubanga abakyala baawukana mu bubumbwa bwabwe kyofuna nga allah yagamba nti walwalidaatu yurdicna auladahunna haulaini kamilaini emyaka gino ebiri omukyala baba nga omwana ayonka nadiran batono nnyo aba bagenda mu haidu namba yaabwe singa obunene batagenda muki naye olw'obunafu bw'abakyala baffe n'obugayaavu bwaffe n'okwekaanya kwabwe okuzaala kyovuula omwana amuwa amabeere mu bbalirirwe amwanguza omumuwa kyayo omwana n'atuka okutamwa okuzaala omwana n'atuka okwetamwa okuyonka ekyo kimuwaliriza wampaka okugenda muki nesinga atutta emyaka gy'ebiri ng'ayonsa olaba allah bwa pulaningidde omwana ono okubeerawoku abatono bano abagenda mu heedu ng'omukyala ayonsa tetubalamulirako obula okutwala namba esinga obunene egenda mu heedu ng'omukyala amaze kujja mwana ku mabeere bamala okumujja ku mabeere omukyala agenda mu heedu banga ne malanga chamu yonsa gatono abagenda muhayo neba abasinga obungi basigala naye agenda kwesanga amuleka waka nagenda akula ava saba bili za kiro omwana tachayonka ayonka kwa saba bili ezo munyide chayo genda kwekanga nga obubungwa Allah bwe yawo mukyalo oyo bukyuse tegeregana nolwekyo oba family planning okende okwongerayo butinza okugikozesaako olwanakola ntya ekigambo kyonna ekikozesebwa olwanakola nti kikozesanga kyandibadde kyakabenje si kirungi wabula embeera etutuuseeko etuwalirizza okukola ekyo so tetukifuula kyankola ya mbeera ya bulijjo tuyinza okusanga omukyala ng'azaala balongoosa mulongoose ninga ayanguwa okugenda muhebu ayanguwa okuzza ku baana be tugatyoke bamutwalirizeeko era obusambugamba tusooka kutunuulira ekisinga okuba ekirungi ti omusajja ono asobola okwesonyiwa mukyala we nti bw'agenda muhebu n'amuwa ebbanga muhula emumala n'atayanguliza kwegatta naye bwekiba kisoboka tukozesa ekyo naye tuleme okuleeta makerenda tuleme okuleeta buweke tuleme okuleeta bubonaakanya obuweta tuleme okuleeta buseke ate obuvaamu akabinja akanene omukyala gwampuliriza soka weebuuze bakuteekamu akaseke akaseke bakateeka ku mukono wano tekalina kifo kirala wano bagira ki ne bateekamu obukerenda obugenda okukosa nabaana obutafuna lubuto naye nga akakerenda kava wano nekatambula omusaayi gwonna nekagenda kalemesa nabaana okufuna olubuto ogwo omwaka ne guyita akwokubiri tekagenda okutuuka omwaka guno guweddeko omwaka ogwokubiri nekadda nekatwala okutuusa lwe buggwayo obukerenda obutaano bwebakussaamu emyaka etaano nga togize ekyo naye ntebuuza nti bufuna butya amaanyi agakosa nabaana obutamukkiriza kwaniriza naye nga kavudde wano ku mukono ekiseera ebisinga obungi bagenza okumaliriza nga bagyemu nabaana kyalo mugyemu nabaana aba tacyali mukazi aba amaze okwonooneka kyalo singa bamugyemu nabaana aba amaze okwonooneka aba tacyali mukyala tegeregana kati obuuza nti ekyo kituuka obukerenda buno bufuna butya okutambula kigeza bubuna omubiri gweki obwe bulabe buwesaamu naye tolina buzibu ozaala abaana bo mu mirembe lwaki weziyiza n'ebirala bingi wallahu alam.
Sheikh, tulaba abantu bangi emakka nga basaala sala ya jamaa naye bagaadiza abakuuma masijidi ne masijidi endala ez'enjawulo tebatera kusaala nga eswala egenda mu maaso. Abuuza nti obusiraamu bulamula butya embeera efaanako bwetyo?
Obusiraamu busobola okutunuulira obulabe oba embeera embi eri mu kitundu kankugereze nti ewaffe wano enakasa nti oyinza okusanga waliwo embeera embi abantu babba ebintu byabannaabwe tegeregana abantu babba ebintu byabannaabwe babba engatto zaabwe babba ensawo zaabwe bakola ki nesalomuga nti aa okukendeeza ku bulabe buno tukole ebintu bibiri tuteekewo kamera tuteekewo n'abakuumi abateeka ebirowoozo ku nsonga eyo gundi lwaki ofuluma nga abantu basaala ensawo erimu ki ensawo yiyo emuga tyasooka olinda okugenda kamera nnungi tutegeregana naye ekozesebwa obulungi bwayo nga munda mu kisenge ekifugirwamu kamera eyo mulimu omuntu nalaba nti gundi wuuyo ajjewo ekintu ekitali kikye n'ayanguwa okukontakiti ng'oli ali wansi tunuuli omuntu bw'ati naye bw'ogamba nti kamera ojja gisaawo nti ekwate erabe ejja kulaba munaagenda okumala okusaala mugenda okugitunulako ng'ekulaga gundi yabbye oyo omukutte agenze tegeregana newakubadde ogamba nti kale luliba olwo nadda bw'atalidda ye bwalijjanga ekintu ky'omuntu olwodde amaze okukola ki nga ndete kyakirina sente zazitutte saba obuzibu obwo buba bunene naye oli bwamanya nti waliwo wali bataddewo atunula akamudde amaaso wali bataddewo wali bataddewo ayinza okukaluubirirwa obutanguyiriza kukwata kintu kya muntu mulala tegeregana tumulaba nti bwonootuuka ku haramu erimu kamera eza buli kika amu n'ekyo mulimu n'abayimirira abakolaki abakuuma kamera kintu ekikozesebwa omuntu bw'oba tekizanyi omuntu takikozesezza tusobola kutuuka ku kigendererwa kyayo bwejja kukwata ekulage mu n'agenda okudda wansi ng'ekulaga bwe tusaalidde ono yasituse wano n'agenda wali n'ajjawo ensawo ya gundi n'adda wano oyinza omukwata nga yeebisse tejja kusobola kukola ki
kumukwata
tutegeregana abantu olaba ku kamera bakwata abantu mu maduuka mu supermarket ez'enjawulo naye bamukwata luvannyuma ng'akomyewo gwakumeka gwakubiri oba gwakusa naye nga biri yabigiraki ebitwala tutegeregana n'okandamu natolaba teyali ggwe siye gwono naye nga byagiraki byagenda kyava bateekawo ate asobole okukozesa ekyuma ekyo asobole okukiyambako okutuukiriza kati bo bayimirirawo nga bakuuma naye tebabeera awo mpaka bwe bamala okusaala balina baliivula baleeta abalala kati bano abataasadde ne basaala bano ababamaze okusaala nebakomaba ne bakuuma tegeregana amaze okusaala ne bakuuma eyo nno enkola etuweebwa allah waffe subhanahu wataala ng'atulaga embeera ey'akabenje embeera ey'olutalo tibwe tuyimirira okusaala waliwo abasigala bayimiridde tuli mu swaleemu neimamu bwasimba era yina eno emulinaanyi eyinza okusigala ng'eyimiridde oba ayinza okukutama neeno emulinaanyi eyokubiri neyimirira najja kulaka eyokubiri endala ate abakubiri ne bavuunama ate bano nga bayimiridde bakuume obutafubutukirwa obutabbibwa n'ebirala nekyo babaamu gwobalabanga abatasadde naye basaala ne bateekawo abakuuma essala mu kiseera ekyo bwe bamala okusaala bavaawo bannaabwe nebagiraki ne bajja ne basaala nabanna nebagenda ne bagiraki bwe batyo
ate era embeera eyo yalabikirangako ne muntu nabbi sallallahu alayhi
wasallam azaalwani kitegeeza tetuleka bantu kasatukakasa nti waliwo akabenje tulina abantu betuteekawo abakuuma bano bavuuna bano bamala okusaala abalala ne badda mu bifo byabwe abalala ne bajja bagiraki nabo ne bajja basaala n'okubamanya nti era bona obo batunuulidde tebafiirwa jjama bonna ejjama ya dhuhuri bwabanga ono yakuumye n'atagifuna ate ku asiri tajja kubeerawo gwe banaaleeta ajja kuba yeyasadde ku jjama ya dhuhuri kati ate onaye naafuna ku jjama ya asiri okutuusa lwaki babikola kukuuma bantu nabintu byabwe
allahu akbar sheikh muganda afa agamba nti bwe nsaala lwakabbiri ng'enjuba yaakavaayo abuuza nti kimumalira obutaddamu kusaala salati boha oba mbankakatibwako naye okugisaala
waliwo abanje bayita salatu l istishiraq esola eyokuviibwayo kwenjuba naye bagibaliranga ku salati boha bagibalira ku sola eya boha tioli atuula mu masjidi ne babeeramu enjuba n'esituka n'erabwa tegeregana ne basituka ne basaala duha yaabwe ne batambula ebalwa ku salatu duha ati tuga nti tusaaleyo duha esishiraka endala ne duha ndala eswala eno eba erinnya lyayo liriki liri limu
wakati shekhe singa mbeera nga nasaddeko rakabiri ezo naye nga nkyalinayo obusobozi obusobola okusaalayo raka endala makulu
tovuna yongerako endala kasatu sussa ekyo mubaka kyeyalagira
sallallahu alaihi wasallam muganda wafe abuuza nti omwana azaalibwa ng'omu ku bazadde be si basiraamu oba si musiraamu abuuza nti obusiraamu bwomuwalinnya ki tumuyita tutya
omwana azaalibwa nga abazadde baba muzadde si basiraamu aweebwa linnya ki abaako ebintu bibiri bw'aba omwana azaalibbwa nga kitaawe Pita nga gwe bamuzaddemu ye Mariyamu mwana adda ku kitaawe tajja kugoberera nnyina kitegeregana omwana ye bamuzaala nga kitaawe ye Muhammad nga bamuzadde Margaret omwana adda wa kitaawe tajja kugoberera ki tajja kugoberera nnyina asigala musiraamu okutuusa nga gwe omugye ku nsonga ti n'omukyala wange muwaddeko omwana omu agoberera eddiini yaani ya nnyina kitegeeza omwana omugye mu busiraamu omutadde mu bukufaaru kitegeregana naye afuga omwana ye taata ono
naye tetumuwa chance emusalirawo kudda kusaidiye
ayobanga taata omusiraamu alwana nnyo bwezingiri okusigaza omwana ono newankubadde amwenzeeko bwenzi naye bw'alwana n'asigaza omwana ono n'atagwa mu busimu n'atagatta bibiri okubeera nga ayenze ku mukyala ate n'obushiriku omwana n'abeera mukiriku kiba kinene naye tumulwanyise omwana asigala nga omwana wamuki wa musajja era asigala nga mwana musiraamu newankubadde nnyina gwe bamuzaddeko si musiraamu ebbanga lyamala ng'ono amuzaddeko musiraamu omwana asigala agoberera kitaawe nabbi yagamba nti omwana buli mwana azaalibwa yuladu ala lfitira azaalibwa ali ku bubumbwa fa abawaahu bakadde baababiri be bamujja ku bubumbwa obwobusiraamu ne bamuteeka ku bubumbwa obutali bwa busiraamu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassaraanihi kitegeregana sawaa bamuzadde mukazi mukufa abagenda omunywezaabo be bazadde banaayoga ti omwana owaffe ye Peter bamugje ku bubumbwa allah kwe yamutondera ne bamuteeka ku bubumbwa bo bwe bajaki bwe baagala oba okoze ensobi nnene
sheikhe abaana emyaka egitannaba kutuka kwesalirawo nga si basiraamu oba tukirabe nti bazaalibwa bali ku bubumbwa bwa busiraamu sheikhe bwe tuba wasalaamu tufuna omusango
singa abaana abo bazaaliddwa kati olwo taata we bwamuzadde amufudde omukatuliki amufudde omukatuliki amulangiridde bamubatizza bamutaddeko bebaagala olwo amututte baye nanyini mwana tegeregana naye singa omwana oyo afanga muto okulamula kukulu wakati we ne allah kitegeregana singa afiira mu biseera ebyo nga muto okulamula kukulu wakati we ne allah ng'omwana anoonya kitaawe ku lunaku lw'enkomerero tamulaba so nga yaliwo nolwokuba obusi teyali musajja muki musiraamu naye bwafa naye neyenywerezaayo byabanno kitegeeza yenywereza naye mbukufaaro obukitaawe bwe yamuteekamu n'asiima enzikiriza ya kitaawe allahu alam
sheikhe nga naafe abuuza nti omukyala avuddemu olubuto nga lwa myezi esatu n'emyezi eyinza okuddirira oba omukyala amaliriza okuzaala nti kiyinza kutwala bbanga ki omukyala ono okuddamu okusaala
omukyala yo tugambe nti alimu emiteeka ebiri mubwotunuulya obusiraamu bulina enteekateeka yaabwo omukyala singa avaamu olubuto tajja kuba na nifaasi egenderera nga ya mukyala azadde mwana lubuto lwa myezi ena lubuto lwa myezi etaano lubuto myezi mukaaga mukyala bwe luvaamu obuvi nifaasi ekutuka mangu evaawo eyandibadde nga nifaasi evaawo kuba omwana avudde munabaana nga nabaana tanatuusa kiseera kya mwana oyo kukola ki kumufu kuvaamu era abamu baulama abamu babuyita damu lfasaadi omusaayi omubi oguzzeewo omwana n'ava mu nsawo ye nga tanatuusa kiseera kigira ki ne bwe kubanga guvuddemu olwaleero enkya n'otoddayo ogulaba asaale kitegeregana asaale kubanga musaayi omukyamu amma omukyala singa abeera n'olubuto ne lumalayo emyezi gyalwo mwenda omukyala n'aluzaala buli mukyala ayina ennaku allah ziyamuwa okusinziira ku butonde bw'alina eriyo omukyala amale ewiiki Eliyo mchala amalewi omwezi, eliyo mchala amalewi miezi, enakuwa asa, enakuwa abili, kisi nzira, omchala ono, kutuka kasi zanti katiembera, elabiko omchala jari kwa siya heldo, singa weze naku mkaga. Banafiki batugamba, batuka mnaku mkaga, wale naku mkaga, chitegeza omchala ono guntu buchari msai, guabu zerde. Wabula musayi gwabulwadde agende mu ddwaliro bamukebere balabe obuzibu bw'alina basobole omujjanjaba kubanga nifasi kizibu nnyo okuyingira mu nnaku enkaaga tegeregana ye omukyala abeera nina omwezi abeere nnaku abiri abeere nnaku wiiki emu buli omu okusinziira ku mubiri gwe Allah gwe yamuwa ebbanga eryo lyamala nga omusayi ogwakyagulabawo tateekeddwa kusala okutuusa nga gumaze okukola ki okuggwaawo era nabbi yalaga nti okutukula kw'omukyala nabaana avaamu amazzi mazzi ago gaba gawunya nnyo agalaga nti kati nabaana atukudde ekyawula nifaasi ku haidu nifaasi yo tetwagala na kukulaba mu lusaayisaayi ne weluwa lw'amazzi lula lusigala lukyajja linda luveewo kunifasi nolecho mchala yine nina kuza nizo kusanga mchala uguza denkera nifasi ni guwao nizo kusanga mchala maramu nifasi ya wiki bili nizo kusanga maramu umwezo wa mulamba buliomu kujisi nzira kububu mbu abwe mbili dolo gufanana Allah gwe ya muwa Allah wa
shekhe mganda wafagamba nti talakayi ni tahariri zikirizu wa mbu silamu
byombi tebikkirizibwa talakaini okay talakaini ne tahalili bikkirizibwa mu busiraamu tahalili tekkirizibwa ama talakaini ekkirizibwa singa tugikola ng'omubaka bwe yatulagira ogikola tunagamba nti teriiwo tuba tukoze ensi kubana nabbi yagamba nti lakinu mautaako بلا إله إلا الله لقنوا مدنغاني أبانتو بمواب سيمبر الدوكفا مبدنغاني نيو إشدامو شالا إله إلا الله أبا صوفي أبافوانو ميوغاندا كتوكوا تم كوبا مبي نتلوزا نتبايتا تلاكين كوى كتورا كونتانا يومونتو نمومو سميرا كتباكو
tetukikola munkola
tekiteeka wekitateekeddwa kuteekwa kifaanagana ng'omuntu agenze mu kiyigo namu akumala ekyetaago bw'abadde mu kiyigo n'abeera n'asitama kutena kati la ilaha illallah la ilaha illallah hofe tumuvunaana ayogedde bubi ate lwaki omuvunaana tikubanga watadde ekigambo wakyogeredde si we kigira ki si we kiteekeddwa okwogererwa akoze nawe okkiriza nti akoze ekyo omuntu singa abeera mu swala n'agamba tinaleeta takbiratu ihiramu ti allahu akbar nassa emikono gye mu kifuba n'ogamba nti attahiyaatu lillah wassalawaatu wattayibaatu aba gwamuwulire oyinza omuleka n'agenda bwati era omuziyiza lwaki omuziyiza kubanga naawe okakasa nti watadde tahiyaatu eyo siweeteekeddwa okuba kituufu tahiyaatu ntuufu era agisomye nga bwesomwa naye waagitadde si kifo kyayo netalakini bweba
netahaliri
bweba lakinu mautaho mautakum bila ilaha tubalaamira la ilaha illallah ng'omuntu akyategeera kumbe lumuluma nomugati gundi gamba nti la ilaha illallah bera ku la ilaha illallah kitegeregana ambagamba nti otuula butuuzi bwali nogamba la ilaha illallah la ilaha illallah kituufu bw'abeeranga takyalinamu olabanga tusobola okuwulira obakwatira ekyo kirala naye bw'abanga akyasobola okutegeera mugambe nti ya muhammadi gamba nti la ilaha illallah ya muhammadi gamba nti la ilaha illallah bwebiveeko beera ku la ilaha illallah omulakkana kibaita talqin kwe kwogera ebigambo nga gw'obigamba abiddamu gw'obigamba asobola okukola ki asobola okubiddamu
okuddingana
oyogera naddamu nga bwolaba abaana abato mu ssomero bwe tuba tubasomesa tubasomesa ku mbeera ya talqin wanoyinza omusanga n'ekigambo tosobola kukola ki kukiwandiika naye ngaasobola okukyoga oluzungu asobola okgwogera kitegeregana tumusomeseza ku mbeera ya kumuddingana kigambo ekyo n'akyatula n'akikwata kyava kita talqin kati noono omulwadde tumuddingana ekigambo ekyo asobole okukyatula obwongo bwe bukisika agambe nti la ilaha illa llah bwakyatula tetumuzaako kirala tutegeregana bwakyatula tetumuzaako kirala ye talqin okugamba omuntu ng'asobola okukwanukula kati ffe abagamba tukwata katabo ne tumusomera tuba tukoze ensobi wala yastawi l ahya wala l amwat abafuna abalamu tebafaanagana omuntu aba afudde aba agenze mu bulamu bulala bagamba nti jana agifunye bagamba omwoyo gwa allah ogutadde mu kifo gundi bagamba waali alina essanyu naye nga ne bookanula amaaso tosobola kutuuka kulaba ssanyu lya muntu olyo lyafunye olwaki nti obulamu bwagenzeemu bulala tutegeregana ne bwalimu bulala bw'obeera mu kkomera eruzira bw'obeera mu kkomera wonna bakutadde obulamu bwayo bulala so nga ne bobeera mu maka ago obulamu bwo buki bulala tutegeregana tebasobola kwenkanakana ali awakawe n'ali muki kati n'abafu mufuna omulamu tebafaanagana tutegeregana allah yagamba nti tosobola kuwuliza muntu ali mu ntaana innaka mazima gwe muhammadi tosobola kuwuliza gwe bamaze kuteeka mu ntaana tutegeregana kitegeeza ekigambo kino okulakkana omuntu ono tumulakkana akyali mulamu n'ebyokulabirako bingi omubaka muhammadin sa sallam agendewo omuvubuka muyahudi olumbe lumuluma n'amugamba nti qul la ilaha illa llah omuvubuka agamba nti la ilaha illa llah n'asitula amaaso n'amutunuulira omubaka n'atunuulira kitaawe kitabuka okumugamba nti at aba kasim gondera omubaka omuvubuka n'agamba nti la ilaha illa llah nabbi teyamwongerako kirala n'atambula n'agenda abatanatuuka ne gyalaze gyagenda nimunga ati omusiramu omusajja gwogenze n'omulakkana la ilaha illa llah allah amujjumbi olaba bwamulakkanye n'addamu baseebyayinza okubanga imamu abu hanifa abaana e bamugamba nti qul la ilaha illa llah qul la ilaha nti la 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 bwadde engulu ngaazzemu okufunya akategeera nimunga taata obadde oti obadde tukugamba nti qul la ilaha illa llah nga teggwa ogamba nti la naagani shaitaani endeetedde ekikopo ngamba fanga oli muyahudi fanga oli muyahudi kwe kugigaana naye mbadde sigaana kyemugiraki olaba talqin weefaanana ola ogamba omuntu nga kyomugamba asobola okkitegeera man kaana akhiru kalaamihi omuntu bw'abeera ngaekigambo kye so si ekigambo ky'abantu be wabula ekigambo kye kyasembeza ku lulimi lwe la ilaha illa llah dakala ljanna tebakimwogeredde wabula kyasembeza ku lulimi lwe kyasembyeyo okwogera nabbi yajja awali mutaata w'omuta aba taalib naamugamba yawange ya amma kul la ilaha illa llah gamba la ilaha illa llah ndisinziira okwo nenkuwolereza mu maaso gange ga allah newakubadde tosadde tukoze eki naye kul la ilaha illa llah babujaali nga balonga nti ogenda kufiira ku ddiini y'omwana namugamba ya amma kul la ilaha illa llah ekiraga nti kyebaita talqin kwe kugamba omuntu ngaekigambo akiddamu taatawe kwe kugamba nti nfiiridde ku ddiini y'abakadde bange o mbaka amaanyi negagira ki negamuggwaamu maanyi negamuggwaamu abadde alowooza nti taata anaayatula ekigambo ekyo ku nkomero y'obulamu bwe kigaani nekyo talqin weeri naye enkozesa yaayo ffe bwe tugikozesa si omubaka si bwe yatulagira bwe tugaa nteriiwo tuba tukoze ensobi naye okulakkana omuntu weekuli okulakkana omuntu weekuli ndikati lakinu mauta ako fetuaji tu ala nchama zo kufa kwa tugamba nyebukanti omuntu asembere de okufa hera mbimu kubintu vya tukola kumuntunga agendo kufa sembere de okufa kwa kumula kana chingono de kumusomo kwa fe ogoro gendo okufa jokusango mjizo mbaka Muhammad sana mwatuwa ima webuli obukanti kwa tugamba tugamba achia ulida tugeregana
no.
Tugamba cha uvola nti ufemani ya gamba ngabamu agambi abantu cha abanga abali ya ahala alqubur abanga abali muntana abanga abali muntana nima mbugamba amira mwini oko ula abantu wakadi jujifu nda bafa naka singa babadde basobola okutu anu kula chilaba sike zobulamu babwe bali mu bulala tetusobola kuuliza naka lan tusmi'u almauta ولن تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مبدبين ثم تشبل قول اذا مفو تشبل نقول اذا شغل سينغا كوبا مبيجا وما انت بهاد العمي عن ضلالته تشبل قول اذا مبوزي بابا ابوليدكو ابوزي اغوبي اتامبوليدكو بوزيوي ان تسمعوا amma dibokusobola okuwuliza illa man yu'minu bi ayatina yo yakkiriza amateeka gange bwategeera nti Allah waali oyo osobola omuwuliza naye omuntu amaze okufa ali mukyamuntaana innaka lan tusmia man fi lqubur toyinza kuwuliza ali muntaana kubanga omufu n'omulamu tebafaanagana tutegeregana omufu n'omulamu tebafaanagana nolwekyo dalili etugamba muddu ono okusembyayo la ilaha illa allah gamba nti gimugobereze n'abantu abamu basanga n'okwaziina babeera mu ntaana ne baziina ne kukima eswala ne bakima nti agenda kusaala kati ekitasoboka aba yawukanyisi nga bwe kyali twandifunye obujulizi n'ekyokulabirako nga tukijja ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nolwekyo abalulunkana n'ettahaliri terina webagasiza kubanga bwe bayakulemu okwatula ng'oli mulamu omala biseera kitegeregana abalunkana ne talkin teina weegasiza kitaawo bw'aba afudde nga mu butuufu teyasobola kujatula fudde mushiriku shahada timuyamba tayinza kujatula n'oba oyagala otya wallahu
sheikh omuntu anasala ebisolo alina kuba na bisaanyizo ki oba omuntu ateekeddwa okusala ekisolo bisaanyizo ki
ekibuuzo ekyo njikira bulungi nga twakyanukula omulundi oguyise nti omuntu agenda okusala ebisolo ateekeddwa okuba nga akkirizibwa asalira abantu ennyama gye banaalya ateekwa okuba nga yagamba nti la ilaha illa allah mukulu musiraamu tegeregana ateekwa okuba nga yagamba la ilaha illa allah ekyo ekikulu ekisookerwako tetandi muzabye ng'asala ebisolo nga tasaala kubanga shahada abafa abaira naye atya ng'alemeddwa n'okusaala al islaamu yajiri ala dhawahir obusiraamu butambulirwa ku kirabwako nahsibuhu nti oba oli awo musajja musiraamu kubanga tumulaba asaala webaaziina ajja n'agira ki nasaala naye tunambala kutya nti musiraamu nga baziina tasaala nga lwaki osaala nga tombuulira byasolaza muba gwe osaala saala ate atusalire ateekwa okuba agenda otusalire ebisolo musajja musiraamu ng'ebikolwa byakola birabwako bikolwa ebiraga nti gundi muki musiraamu ekyokubiri ateekwa okuba nga amanyi amateeka g'okusala ateekwa okuba nga amanyi amateeka g'okusala si buli muntu gwetusanga nti tumuwaasale ateekwa okuba nga tumusomesezza ategeera ebasala tusala tutya kikyetuteekeddwa okukutula kikyetutateekeddwa kukola bwe tuti naakola ekintu kyakola nga alina ilimu ku kyo tutegeregana ebyo bitendo bikulu oba ayambadde enkofiira oba teyambadde si nsonga ni almuhimu kasabeera nga musiraamu kasabiranga ekintu kyagenda okukola akimanyi tutegeregana amanyi we basala naye ebisolo bingi byetulya olw'abantu abali mu lufuleeza enjawulo abamu ojja kubasanga n'ekitebe kyaffe ekya Uganda Muslims Film Council obutaba na buvunaanyizibwa buli ajja asala buli ajja asala kyo gyema nsanga ngaasala ebisolo mushiriku amanyiddwa mukubi wa kitabu omusajja amanyiddwa mulaguzi okubaatikako enkofiira omusajja n'omusanga ng'atasaala ali awo Film Council yandibadde etekayo obuvunaanyizibwa okulaba nti gweronda okusala ddala asaanira okusala musajja musiraamu nekyagenda okukola agira ki
akimanyi
naye bo kasooba wa ssente n'oba waayo akasente koba wadde ng'osala kasagobaawo akulira ebisolo okusala ye kasoomuwa kamishoni we nga ye aleka ng'ogira ki kivuna nti abantu balina abakinjajawo balina enkola enkyamu abamu gye bakozesa ku bisolo ekisolo bayinzakiyinza okubanga kibatawanyiza bakisibye kigaana oba bakisibye kiremedde wansi baagala bakisembeza olwe bagenda okusalira lusi babiyiwako amazzi agookya newakiwa amazzi agookya nekiwamukan te byonna ebakola oba okozesa oba nebakisanyalaza oba oli n'akinyoola emboobo yaakyo oba okozesa mbikyovuna nti enyama tugiryanga erimu bulwadde ate nosanga omuddu n'amala okusala ekisolo ataddeko ekiso n'asala n'awayida kikambaleo olusi bagifumita ekiso wano okumpi n'omuki n'omutima bweyanguwa okufa basobole bo okubaaga tebalinda so nga allah gani faiza wajabat junubuha bwemulaba nga eweddemu obulamu fakulu minha olumutandika okubaaga mulye naye titubaaga kisolo nga tekinnaba kuggwamu buki bulamu tegeregana abamu obasanga abasala obukoko babusalira aba woteeri kasala kasuule mu seppiki amazzi gatokota bookyagali awo abaffe ki ekisse enkoko eno ekigisse mazzi gano agookya gogisuddemu oba kusala okwayo tugenda okulaba nga mubutuufu gaba mazzi agookya abaffe kyotulisiza kiriibwa kyenyongera okukubiriza abasiraamu balina ebikokokoko byebalya ugankiki nti lina omusiraamu waffe asala asala ki ani yamuteekawo mateeka ki galina gagoberera agasala olwokuba oli agenda kusala enkoko 50 enkoko 15 enkoko 2 asala asuula mu mazzi abaffe mazzi gegassa ekisolo kino obagga okusala kwo n'atuliisa ebintu naye oli ateka okuba musiraamu nekyagenda okukola agira ki atimanyi ateeka okubanga alina ikhlas kikola lillah aleme kulooza nti akola lwa kufuna ssente aliise abantu ebitasaana kuliisibwa wallahu
shekhe nina abaana bali bataano mwanyinaffe agamba nti bonna balenzi abuuza nti nzikirizibwa okufuna shekhe yenna nansabira ku dduwa nsobole okukyusa oluzaalo
allah subhanahu wataala yagamba mu surati shura ti lillahi ma fi ssamawaati wama fi lard byonna bya allah ebiri mu ggulu nebiri mu nsi yakhuluku ma yasha allah atonda nga bwaba ayagadde naga ti yahabu liman yasha inatha allah ayina gwawa ekirabo ngaekirabo kyamuwadde kyakuzaala abaana ba buwala wayahabu liman yasha adhukur waliwo gwawo ekirabo ngaekirabo kyamuwadde kyakuzaala baana ba bulenzi au yuzawijuhum waliwo gwawa ng'amutabikira ab'obulenzi n'ab'obuwala tegeregana wayajal liman yasha aqima afuula gwaba yagadde okuba omugumba tutegeregana n'atuwa aya eri mu suratu eyo aya etulaga nti okutonda kwonna omwana ali munda kwani si gwoba n'amagezi nti nze omwana abe muwala abe mulenzira newankubadde nga abamu balina irsahat naye ebyo kuteebereza obukakafu allah bwatulaga nti yagaba omwana nti ojja kuzaala abaana bawala bokka ojja kuzaalayo akalenzi aka gojja kuzaala abaana balenzi beereere, ojja kuzaala akawalaka oba obutazaalayo mwana muwala. Ebyo obuyinza buli wa Allah, tetukkirizibwa kwetantala. Allah waffe mubuuza lwaki ompadde abaana ba bulenzi, kanfune seeka nsabire bampe abaana obobuwala. Gwe saba Allah bw'abaana akukyusiza akukyusize, naye siima. So teri seeka akyusa, ekyo Allah kyeyagira ki? Kiyagerera omuntu teka kuleeta seeka kulowooza nti seeka ajja kuwa eddagala tozaala abaana ab'obuwala, tetukwata mbere fanire kubanga Allah yagamba wayalamu ma fi larham, Allah yamanya ekiri mu nabaana kiki.
Ate nemwanyinaffe we tumugamba yeesabireko,
asabe Allah bw'aba nga Allah alimuwa alimuwa, bw'aba tamuwaddaasi ate asaba Allah nga musiimu ku ekyo Allah kyagize ekyo
kyamuwadde.
Allahu
akbar. Sheikh muganda waffe abuuza nti zake ewewe etya, ani ateekeddwa okugiwa, ewewa mu bbanga ki, era nze akuba ekyeyo njiwa ntya?
Mbadde nsaba nnyo osabe abasajja ba shukuran bakuweereze ku musomo gw'ezzaka kuba twagulwako ebbanga deni nga tutege tulaga awa zzaka yaani awakyenkanawa agiwaddi, ndabanga musomo ate guba muwanvu tutegeregana naye nga nkakasa nti ebintu ebyo twabyanjuluza. Badde nsaba osabe odde ku mikutu osabe abashukuran bajja kuweereza omusomo ogwo bulungi ogutuulemu owe bwe gunaaba ng'olimba wezzaka ojja kulaba nti ndimba naagiwa oba sirimba naagira ki mba naagiwa. Gunaaba gugaanyi otuddamu tujja kwongera okukufundiza tukutangaze.
Era naffe we tumusabira nti bwanaaba agutusabire ne tugumuwa aguwulirize, ate bwe gunaaba tetusobodde gumuwa atuwemuku okukadde eshaabu
atumuteekereteke.
Abuuza muganda waffe nti singa mbeera sisalira mu masijidi ng'eri walako ne we nkolera, abuuza nti nteekeddwa okwaziina nga ngenda okusaala oba nti mebukimi nsaale eswala yange?
Yaziina okime eswala kubanga omugaso oguli mu gwaziina kugoba shaitaani. So si kukuŋŋaanya bukuŋŋaanya ki bantu kyokka, wabula okwaziina kugoba shaitaani ekwesamba n'okukima eswala eba etandiikiriza okudda n'okima eswala neyeeyongerayo. Omugaso ogwo mukulu nnyo, buli muntu kirungi agire ki agufune. Bwobanga wooli toli mu muzikiti yaziina okima eswala, era tekikugaana kwaziina ddoboozi lisituseemu n'osaala, olwokubanga omugaso ogusooka kugoba shaitaani okujja ngoga nti gwe tekusemberera. Kitegeregana gye migaso kubana mbaka tuka tulaba bobeeranga mu kitundu bwoba mu lusenyo oba mu kibira eyo n'owulira akuyita nti gundi ninga mutuufu amagamaga tegiraki yaziina. Kitegeregana fanya roga nti okwaziina kugoba shaitaani kati naawe oyagala oyingire mu swalayo ng'oli mutebenkevu yaziina okimusala.
Sheikh muganda waffe agamba nti neebase Allah nangezesa oba nangerera fajiri nempitako ngenza okuzuka obudde butambudde, abuuza nti singa akaseera ako nkasanga akafaananako bwe katyo, zikiriza okumakya zino oluvannyuma lw'essala nzireke oba nazo nzireete?
Zireete situka osaale kubanga omubaka Muhammadin sallallahu
alaihi wasallam
yatugamba nti Allah yasonyi oba yajja ku bantu ba umma ye obutavunaanwa kintu kyonna kye bakoze nga bakakiddwa oba kye bakoze nga beerabizibbwa. Tegeregana kati yeebase otwa nti muyisaawo agenze okudda engulu nga subuhi yagenze dda asituka asaale subuhi ye ne azikaalize bw'aba nga abadde ng'azimanyi amakulu nkola ye azireeta Allah jamuwaamu empeera kuba tiyakikoze olwa kwagala kwe wabula yawanguddwa otulo. Allahu akbar.
Sheikh muganda waffe agamba nti bwe mmaliriza okusala essala ya ishai then oluvannyuma nendeetayo rakabiri, agamba nti nzikirizibwa okuwanika emikono nende tazikiri oba nensaba Allah edduwa zonna zensabidde mu kiseera ekyo naye ng'emikono giri waggulu.
Omubaka yawanikanga emikono mu swala ya sunna n'asaba. Batukiriza okuwanika emikono mu swala ya sunna n'ogira ki? N'osaba ama yafalu bateriyo. Ama mu sunna omuntu asobola okusaba Allah we ng'asitudde emikono oluvannyuma lw'okusaala eswala ye yeyaki? Eya sunna. Tubuna.
Sheikh ate bweru wessala. Vanyuma roku mara gisala.
Ya faruda.
Ya faruda.
Ibweru wa sala ya faruda tetuwa nikira yo mikono.
Mm.
Kubanga ichimanyi duwa kumbaka ya beranga nyo kwa, ya beranga kwa adhikari. Te ya saviranga wo. Ame ya suna atukiriza okusavira wo. Mutubanga tumalilize sole yachi. Ya suna no musaba Allah subhanahu wa ta'ala.
Nganda fabuza shekhe ifana nyibiramula vicha mbusilamu. Mulimu evi kilizibwa.
Ekisooka okulamula nti ebifaananyi byonna haramu kyona kino okusooka okukkiriza ti Allah yagamba nti kullu musawirin tiyayawulamu kati ebigenda okujja bijja kujja nga waliwo nsonga naye ng'okimanyi nti nkola ekintu ekyaŋŋaanibwa wabula kino nkikoze olw'embeera sikirigana
no.
Yobarura kino ngenda kikolwa kukola kintu kyo kyengenda kukola nkakasa kyaŋŋaanibwa naye nkikoze olw'embeera enzijidde okakiddwa kikolwa lwa mpaka tolina wakuwonera olwo tojja kuvunaanibwa kukola kintu ekyo kyokoze ng'okakiddwa newankubadde nga Allah yagira ki naye okukakibwa kuliko otuusibbwako kyovudde okikola Allah tajja kukuvunaana kiba tekitegeeza nti olwo ekyo kikkirizibwa okukolebwa wabula okikola olw'embeera ezzeewo okukakibwa n'ebifaananyi byonna bifaanana kyetuva bibeera akafaananyi aka paasipooti ne bakateeka mu paasipooti yo kuba tebajja kutegeera ggwani kujja nga balabye akafaananyi ko kootadde mu paasipooti yo kyova beera n'akafaananyi akanyingira mu identity card yo ako Allah takakuvunaana ekibi kokuba ofaananyi bwe nobeera wa passport ya 50 wendifunira obwetaavu nga ajjako kamu obula passport baagala omumyaka ni baagala ofaananyi buna kubisa ofaananyi buna obutwaleewa ku passport yo identity card nti baagala ofaananyi bubiri gende bakubira ofaananyi olwalo tekinologi yajja mugano njagalako maka njagalamu obu nga kugirayo ofaananyi obubiri ng'otwala nga bakuwa kaadi yo totereka ogamba nti wenafunire obwetaavu bwabwo namuja
sheikh ate ababikuba ne babyesigaliza mu masimu gaabwe
aba akoze zambi tekitegeeza nti ekifaananyi bakijja ku kipande bakiteeke mu simu kiriwo kisinga okuba ekyekitiibwa
sheikh
ekiri mu simu
ekiri mu simu kyekikola kiri ekyo ku kipande
ayuwa bwabeera ng'akubye kukikola kukubira ku simu asobole kijjako akiteeke tavuna akijjemu akijjemu
akiteeke ku passport
ajjeko buli obwa ajjeko bwa passport kino kijjemu kuba tekikyalina mugaso omulimu gondi gwe yabadde ayagala gwa bufaananyi bumeka busatu abufunye ate bwetaavu ki obu kukikuteresesa allah
sheikh muganda waffe abuuza nti singa nzuula nti olugoye lwe nasaaliddemu nalwambalidde ku bikukujju oluvannyuma lw'okuba nga mmaliriza okusaala agamba nti swala njidde mbuto
okwambalira ku bikukujju tekutta swala kasolubuge lubeera nga lulimu ewuzu okubeera nga olwambalidde ku bikukujju tekutta swala yesigala ntuufu labise bulabise bubi naawe otasobola kutambula na lugoye olwo mu bantu bwotyo naye terutta ki terutta swala ati ekyokubiri tewakikoze mu bugenderevu
n'ekyokusatu kasita abanga yebise
ayiwa kasoba nga lubisse ebitundu ebyo ebisikirizibwa okubikkibwa n'ebino ebiwale by'abatabani baffe byebambala olwaleero bye muyita ebya damagi ayambala ate ekisambi kiri bweru atazze kusaala ayambadde bidamagi naye byalaba nti biyulifu birimu ebituli mbuso lwaki obyambadde okugoberera omusono okufaanana bwe gutyo kuba tugoberedde enkola yabakufaaru nkingira nga tuyinza okutuuka nga tumaliriza nga tufaanaganye nga tuli bamubo kubanga tugoberedde ebikolwa byabwe. nicho msilamu tayamba la damage ni wakwadi mwenye kida seka ino pale ya beyo webeyi wayo ni wakwadi ya bine yu msilamu tajiraji
tajamba
tajamba
Sheikh mganda wa fabuza nti mbani ninaba ana vange wavidi omukuru nga muwala atase mba yobuto nga ye mulenzi agamba nti nzikirizibwa mu kiseera ky'okusalira mu Afrika okuddira omulenzi asemba yobuto ow'embuzi ebbiri nesooka mmusalira nga sinasalira muwala oluvannyuma omuwala n'alyoka asemba yo
sooka osalire omuwala Allah gwe yasooka okukuwa omwebaze n'oluvannyuma weebaze n'abalala Allah baanaakuwa oba baakuwadde oluvannyuma nereka kutunuulira ono gw'olina nga ye omuwala tomusalidde weebaze Allah olw'omwana oli gw'akuwadde olwanga obusobozi bukyaliwo nawe n'omuto omugire ki omusalire Allah ajja kukuwa mwaka mungi
nga nafabuuza nti kiri haramu okubanga ngenda kukola nensoma edduwa egamba nti Allahumma ghirli warhamni waafini warzukuni
olw'okwagalamu ekigambo waruzukuni yombaka ayina edduwa gye yatusomesa gye tuteekwa okusoma nga tufuluma awakawaffe tugenda okunoonya riziki oba tugenda mu lugendo gye tulaga oba tulina wonna we tulaga yatusomesa edduwa ey'enjawulo gye tusoma nga tufuluma awakawaffe tugende tunoonye ekyokulya tugoberere enjigiriza ye tuleme kuteekawo kirala newankubadde kirungi tutegeregana wabula tukozese ekyo mbaka kyeyassaawo kyetuba tukozesa wangu mbaka Muhammad sallallahu alayhi
wasallam
yasomesa sahaba edduwa eyokwebaka ngat allahuma aslamtu nafsi ilaika wawajjahtu wajhi ilaika wafawadtu amri ilaika waljatu dhahri ilaika ragabatan wa rahabatan ilaika amantu bikitabi alladhi anzalta wa binabiyika alladhi arsalta namgati ai nziriramu nawe yewe yatuka nti amantu bikitabi alladhi anzalta wa binabiyika alladhi arsalta jina gantu wa birasulika alladhi arsalta songa ekigambo rasul n'ekigambo nabi byonna bitendo bya mbaka Muhammadin
sallallahu
alayhi wa sallam la wa binabiyika alladhi arsalta ngayagala yatula tekewo ekyo ye kyamugambye kola ki okussaawo alimu kussaawo kyawukana na kya mbaka kyamugambye nokikoseddwa egi yatuwa okusoma nga tufuluma awaka ogenda okulonya riziki tulimu kuteekawo bigambo byetugassegasse obula tusoma edduwa eri maathur eva ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam
Sheikh nganda afa agamba nti singa omwana omuwala aba yafumbirwa nga emyaka mikuluko n'akkiriziganya n'omusajja n'amugamba agenda annyonnyole bakadde be nti akkirize babawoowe ajja kugendayo oluvannyuma ne basigala nga bali bonna ne bakikola nga tewali bujulizi n'omusajja n'atagendayo mu bbanga eryo wabula nga bagambye nti bajja kugenda babawoowe abuuza nti obufumbo bwabwe buba butuufu
bw'aba ddala kitaawe ayina gwe yawakkala gwe yawa obuvunaanyizibwa afumbize abaana abo oba n'abeera gy'abadde n'agamba ng'omulenzi amumanyi n'omuwala wa mutega muga nkufumbiza muwala wange oyo obufumbo buba butuufu tegeregana ye avunaanwa butatuukiriza kyakugenda mu bakadde neyo nikaha eba etuuse kubanga kitaawe amumuwadde mulenzi nakkiriza okuwasa omuwala oyo bw'aba ddala omulenzi atukakasa nti gwawulidde ayogera ddala ye kitaawe tegeregana bw'aba akakasira nti yooyo nikaha esigala ntuufu omulenzi n'osigaza bbanja eryokugenda okulaba taata w'omuwala naye nga terijjaawo nikaha kitegeregana kubanga amukuwadde yooyo taata wamuzaala
onagamba nti Sheikh we bale tuweereza abuuza nti obusiraamu bulamula butya ku kitiko abakyala kye batera okunywa kubanga bakireka ne kikula buba tegufuuse mwenge
abaffe kitamiiza
Sheikh simanyi
kye babuuza ekitiko bakijja mu bakyayine kiteeka mu mazzi nekinywako naye tekitamiiza
kujja konga kitamiza
kujonga kitamiza nebalile tanga ddagala nga bwelirwawo lina test jeri chukamu nenga siki kuchuka kwa kutamiza muntu bwibanga bagambye ddagala livu mulali sigala ddagala kukujja konga otulaze nti bwalinywa atamira kitaba ekyo nga telitamiza disigala nga ddagala erikusi
Allah wanda fabuza nti shekhe bwemba nabajjanabba soka kufuna ubu oba ubu njifuna luvanyuma
ekimu kubibi yoyinza okusooka okufuna ewuzu oba obutasooka kufuna wuzu enaaba zombi mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam olukwanguyidde naawe lwoba ogira ki
nibwokozesa muganda wafabuuza nti shekhe wenkolera waliwo ekifo nga kyo banywerawo sigala naye abasaabaze bambuuza nyinza kunywerawa sigala ate nga kimu kubiraga customer care fabuuza mbuuza nti mbalagirire oba era namulwa ntya singa mba nkikoze
tulamulwa nti oba okikozeseza garuura nga lwanakola ntya tovunaanwa nesala amagezi agava mu kifo ekyo wa idha ra'aita alladhina yakhuduuna fi ayatina fa a'ridu anhum sala amagezi ononya walla woonookolera wanaakutebenkeza olina okulowooza nti bwekikolera awo mba mwavu tutegeregana nolwekyo noonya ekifo woonoosobola okukolera ebbanga lyonoomala nga onoonya allah tajja kukuvunaana nesala amagezi awo ogire ki oveewo noonya walungi woonookolera emirimu gyo onoomusaba allah nga enniya nungi ajja kukuwaawo otebenkere naawe okole nga omutima gwo mutebenkere
baganda baffe abaliko abali online esaawa zino insha allah nga mubadde muyina ebibuuzo bimwabuuzizza tubasaba mutuweemu eddakiika nga emu oba sekendi nga asatu nga bwe tubikeberako wanu tulabe oba tusobola okubaddamu bwe wabuuziza ekibuuzo insha allah nga tekisobodde kubeera nga kiddibwamu tukusaba okkirize tubeere nga tukiddamu ku mulundi oguddako oba oliawo kyekisingako obulungi kubanga wano ebyuma byaffe tebinnaba kubituleetera bulungi nja kusaba insha allah mukkirize tubeere nga tufundikira puroguramu yaffe kubanga tukoma awo yenna abuuziza ekibuuzo kigenda kuddibwamu nawala agenda okulaba vidiyo eno oluvannyuma ekibuuzo kiteekeko insha allah tujja kuba tukipiikingako ku mulundi oguddako byebibuuzo byetugenda okutandikirako ate era tubasaba mukkirize nti enamba zaffe zetwalinga tukozesa okusindikako ebibuuzo zakyukamu era twazibateerawo wano nezezitambula mu lowa thadi gye mulaba wansi awo tusaba mukkirize ezempya zembeera mutandika okusindikangako ebibuuzo tusobole okubeera nga insha allah tuganyulwamu tusaba allah owekitiibwa abeere nga atusimira tugase n'ebyo bye tuyize okuvaewa mukadde waffe nja kusaba insha allah abeere nga sheikha abaako ebigambo byabasibirira naddala ku mbeera eriwo olwaleero mu nsi nti tuli mu mulembe gwa .com oba kituyita .com era biki omusiraamu gyateekeddwa okubeera nga akola okulaba nga embeera eno temukosa naddala mu maaso g'ekitiibwa allah tabaraka wataala namu sheikha
naamu alhamda twebaza ababadde batuwuliriza naabo ababadde batulaba kubeera abagumiikiriza tusaba allah atuwa kalungi atusonyiwe soli gyetukoze kuba tuli bantu tetugikoze lwa bugenderevu wabula bwetuba tusobezza tusaba allah subhanahu wataala atusonyiwe bakubiriza nnyo olwomulembe gwe tuliko nga bwe muguyita ogwa .com gutuyamba gulimu ebirungi gulimu ebibi mulembe gwe tulimu gwa .com naye gulimu ebirungi gulimu ebibi nembasaba nnyo tutunuuliremu ebirungi byokka ebibi tubireke basaba nnyo tutunuulire ebirungi ebiri mu mbeere tubikozese tubijjemu ekyokuyiga bituyambe empangaala yaffe mu bulamu obw'ensi n'obulamu obw'enkomerero tubeere nga tubufuna ebikyamu ebirimu tubireke ekyamu ebirimu tubireke eri oyo asobola obbiraba nga asobola bigolola abirabi abitunule ka asobola okuyamba banne bw'olaba ensobi ezze ku mikutu gyammwe okwo yanguwa okuja okuwabula banno yabange kino obusiraamu tebukikola tokubiriza tosaasaanya kisaasaanye wabula kiyambe banno musajja omumuwala ebyagaa nti njiga ekibi si lwakukikola wabula nkiyiga nsobole okukyewala bwasijja kutegeera nti kino kibi wa ila nga maze kitegeera nensobola okwekesa bannange kyabange kino kibi abange kino kibi temukikola newakubadde bakikweseemu kino na kino naye kibi mukireke nolwekyo tujjeko ebirungi bingi ebiriko newakubadde nga n'ebibi ebiriko bingi tusobole nga bwetusaba allah nti allahumma arina alhaqa haqa waruzukuna ttibaa ekirungi kitulage allah amazima gatulage nga go mazima tusobole okugagoberera ate wa arina albatila batila n'ekibi kitulage ya allah nga kyekibi ate otuwe okukyewala kubanga omulabe waffe tatudde tunuulire nnyo etteeka lya allah ibuliisi ngaewera tegeregana ti laaqudanna lahum siraataka almustaqim njabba tuwulirira njabba swamirira ku kkubo ery'obulungamu innama rubbaswa min thumma la atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shamaa'irihim njabbalumba nga nva ku ddyo nve ku kkono nve mabega waabwe nve mu maaso gaabwe lakini wala tajidu aktharahum shakirin osinga obungi ja kusaba nti basobola kukugondera katulina kulwana ensobi ogirabe nti nsobi ogyewale tosaasaanya nsaasaanye tegeregana wabula bwogitegeera nabbaha banno wabula banno bagenda nti abange waliwo ekintu bwekikyamu temugeza kukigoberera woolaba awali ekirungi otuba tutunuulira olaba nga okaluubirirwa okwawula wakati w'ekibi n'ekirungi omukutu ogw'ebibi gute tunuulira ogwo gwokka allah subhanahu wataala gwabakolaza oguliko ebirungi nikuyambe okwegasibwa nabyo barakallahu fikum wajazakum llahu خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله
وعليكم